Tuzanya kwisone bando ne tuzanya mune butepo simanyo bobi chukira ambuto ngakubira kwanja kire tala muzikiza amaso agatwala kwandetero kwera ganga ntambula omutima wagutwala kwamizise dagala lyokwebaka ebiroto nga tebikoma kwecha si kimu kyokka mulubalula onzi tatompeweza. Everybody wanna see you, come follow me. Come follow, come follow, come follow me. Panda vienga nkwagala nga nkukwana. Kuvambo tombu sabi komera. Mbozi nakawanche kecha. Wipolo, wipolo babanga. Mbozi nakalipso kati, 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 ti, ti, ti. Mkuzeyo mjejenda. Kuyimbile vile vya kapelo. Mkuzeyo mjejinana. Kuyimbile vile vya wamala. Omuto, omuto, omutori. Omutori yali omuto wakuze kati. 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 Twazanya kwisone bando netuzina mu bukalipso netweita mama ne tata netuzala yao ne kubana olwamalamu bwenobulamu nondeka wane misegene jirumamu esawamu nga yebalamu nenzijukiza chenino okukulaga hiro mukwano kamala osasulo mpeno musala awadi osimpe mubunji yongambe mbutali mbambi wa mega omuto omuto omutori omutori yali omuto wakuze kati 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 walikawala katonga goliso hambo olino mutima gulyo gwoba enjo ngotambula otiribita otiri otiri otiribita gwe bwenakulaba nasalawo ndibawuwo nkufirira gwe wawalira nakimanya ndi falo ya mufirika nkuzeyo mujejenda kuyimbira ebiryo bya kapelo nkuzeyo mujekinana kuyimbira ebiryo bya wamala omuto omuto omutori omutori yali omuto wakuze kati 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 twazanya kusone bando netuzinamu bukalipso.